The Yamateneti, a women's of Kadeba Sirinji Vitano Muchienda, a Kwasi Dedwayo ya Karongo Health Center 3, a disangwa Hoima City mu district ye Hoima, ngechigende wa mucho, kuyiti musabi abulamu ebyabakazi abazadde asina abaana abakazaalibwa n'empeereza yonna ku ddwaliro lino lifuna abalwadde abasoba mu 12 buli mwezi. Wade ne Yamateneti ezimbiddwa ekitongole ky'eggye lya UPDF ekyaba engineer UPDF Engineering Brigade nga contract eno yabawewa mu Juni w'omwaka 2024 nga n'ekigendererwa kuzimba bizimbe eddwaliro lino lyongere okufuna awagazi. Eddwaliro lino erisangibwa mu Hoima West Division Karongo Health Center 3 libadde lisanga ekizibu eky'okusuza abalwadde bano n'abalala abeetaaga waade ez'enjawulo ezibaddewo nga tezimala. Captain Yunus Ntegeka, Western Regional Project Manager owa UPDF Engineering Brigade, agamba nti omulimu guno gwe baatandikanga 18 June 2024 gumaliriziddwa mu kiseera kyennyini kye baasuubiza.